Numeri 13 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2. Thuma wena abantu ukuba bahlole izwe laseKhanani engibanika lona abantu abayizali, uthume umuntu waleso leso sizwe sawoyise kube yilona lo abe yinduna phakathi kwabo. Verse 3. UMose wabathuma ke besuka ehlane lasePharani ngesiyalezo sikaJehova. Bonke babo babengabantu abayizinhloko zabantwana bakwa-Israyeli. Verse 4. Lawa ngamagama abo: owesizwe sakwaRubeni, uShamua indodana kaZakuri. Verse 5. Owesizwe sakaSimeoni, uShafati indodana kaHuri. Verse 6. Owesizwe sakwaJuda, uKalebi indodana kaJefune. Verse 7. Owesizwe sakwa-Isakare, u-Igari indodana kaJosefa. Verse 8. Owesizwe sakwa-Efrayimu, uHosheya indodana kaNuni. Verse 9. Owesizwe sakwaBhenjamini, uPaliti indodana kaRafu. Verse 10. Owesizwe sakwaZebuloni, uGadiyeli indodana kaSodi. Verse 11. Owesizwe sakwaJosefa, owesizwe sakwaManase, uGadi indodana kaSusi. Verse 12. Owesizwe sakwaDani, uAmiyeli indodana kaGemali. Verse 13. Owesizwe sakwa-Asheri, uSethuru indodana kaMikayeli. Verse 14. Owesizwe sakwaNafetali, uNabi indodana kaVusfisi. Verse 15. Owesizwe sakwaGadi, uGewuweli indodana kaMaki. Verse 16. Yilawa magama amadoda athiwa nguMose ukuhlola izwe. UMose wambiza uHosheya indodana kaNuni ngokuthi uJoshua. Verse 17. UMose wabathuma ukuhlola izwe laseKhanani wathi kubo, yenyukani ngalapha niye ngaseningizimu nikhuphukele ezintabeni. Verse 18. Libone izwe ukuthi linjani, nabantu abakhe kulo ukuthi banamandla noma babuthakathaka, bayingcosana noma baningini. Verse 19. Nokuthi izwe abakhe kulo linjani, noma lihle noma libi, nokuthi imizi abahlala kuyo injani, noma ngamakamu noma yizinqaba. Verse 20. Nokuthi izwe elinjani, noma lifundile noma limpofu noma linezinkuni noma cha, yiba nesibindi nibuye nezithelo zezwe. Kwase kuyisikhathi sezithelo zokuqala zomvini. Verse 21. Base behamba ke bahlola izwe kusukela ehlane laseSini kuze kube seRehobe ekuyeni ngaseHamati. Verse 22. Benyukela ngaseningizimu bafika eHebroni, o-Ahimani noSheshayi noTalimayi abantwana baka-Anaki babe lapho. IHebroni lakhiwa iminyaka eyisikhombisa lingakakhiwa iSowani laseGibhithe. Verse 23. Bafika esigodini sase-Eshikoli banquma khona igatsha enehlukuzo lezithelo zomvini, balithwala ngothi phakathi kwababili kanye namapromeganati namakhiwane. Verse 24. Leyo ndawo yathiwa isigodi sase-Eshikoli ngenxa yehlukuzo abantwana bakwa-Israyeli abanquma khona. Verse 25. Base bebuya ekuhloleni izwe ngasekupheleni kwezinsuku ezingamashumi amane. Verse 26. Baya bafika kuMose naku-Aroni nakuyo yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli ehlane yaseParanu eKadeshi, babuyisela izwi kubo nakuyo yonke inhlangano, bababonisa izithelo zezwe. Verse 27. Bamtshela bathi, safika-ke ezweni owasithuma kulo, ngempela livame ukubisi nezinyosi, lokhu kuyisithelo zalo. Verse 28. Nokho abantu abakha ezweni banamandla, imizi ibiyelwe mikhulu kakhulu, futhi sabona abantwana baka-Anaki khona. Verse 29. U-Amaleki wakhile ezweni laseningizimu, amaHeti namaJebusi nama-Amori ahlala ezintabeni, amaKhanani akhile ngaselwandle naseceleni kweJodani. Verse 30. UKalebi wathusa abantu phambi kukaMose wathi, masenyuke khona manje silidle ukuba sinamandla olunqoba. Verse 31. Kepha amadoda ayenyuka naye athi, asinakwenyuka sihlasele labo bantu ngokuba banamandla kunathi. Verse 32. Base belandisa abantwana bakwa-Israyeli umbiko omubi ngezwe ababehlolile bathi, izwe esilijabulile ukulihlola, iyizwe elidla abakhileyo kuyo bonke abantu esababona kulo bangabantu abajaheleyo. Verse 33,
sabona khona iziqhwaga, amadodana ka-Anaki avela eziqhwageni, emehlweni ethu saba njengezintethe, saba njalo namasemehlweni abo.